ndabaramukije. Muri ikiganiro tugiye kurebera hamwe bimwe mu bitekerezo ku mpinduka yashobora gukemura ikibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda. Murakigezwaho nanjye musomesha Loizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga kandi utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi.
Rwanda rwatangira kugira impunzi nta politiki nyakuri ihuza Abanyarwanda abari mu Rwanda n'abari hanze yabwo yigeze ibaho. Ntiyagombye kwitwa politiki yo gucyura impunzi kuko impunzi z'Abanyarwanda atari amatungo. Kandi umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera impunzi HCR nawo nta bubasha ufite bwo gushyiraho iyo politiki kuko utagizwe n'Abanyarwanda. Nta n'ubwo ukwiye kuzihatira gutaha ku ngufu nk'uko bikunze kuvugwa kuko ibyo atari byo byakemura ibibazo bitera ubunzi. Kubera ko zishobora gutaha uyu munsi bugacya mu gitondo kare zisubira mu buhungiro kandi ntibwaba ari ubwambere. Ahubwo kimwe n'uko bamwe mu Banyarwanda aribo bashyizeho politiki mbi yo gutanya no guteranya bene wabo kugeza ubwo birukanye abavandimwe babo mu gihugu bavukamo, hakwiye kuboneka abandi Banyarwanda biyemeza gushyiraho politiki ihuza Abanyarwanda bose igafasha impunzi gutaha mu Rwanda. Politiki ishingiye ku mahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu na demokarasi twese twemera. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe impunzi HCR ukayibafashamo, ariko ntuba ari wo ufata iya mbere ngo ugiye gutegeka impunzi z'Abanyarwanda gutaha mu Rwanda cyangwa mu Rwanda igihugu cyabo, kuko umuryango utazi ibibazo by'Abanyarwanda kurusha Abanyarwanda twebwe ubwacu. Ndabya kandi ko atari abanyepolitiki bo mu mashyaka bakwiye kuyobora iyo politiki ihuza Abanyarwanda kuko badahuje gahunda, kandi iyo ntego bakaba batarigeze bayigeraho kuva igihugu cyacu cyatangira kugira impunzi kugeza ubu. Kimwe n'uko mu butabera abacamanza badashobora guhuza no kunga ababuranyi kuko buri wese aba ashaka gutsinda uwo baburana mu rubanza, abanyepolitiki bo mu mashyaka nabo ntibashobora guhuza Abanyarwanda bose baba abayoboke b'amashyaka cyangwa abatayarimo kuko buri shyaka riba rishaka gutsinda yandi kugira ngo rifate ubutegetsi. Na ndetse zimwe mu mvugo na bimwe mu bikorwa byamwe mu mashyaka ya politiki yabayeho n'ari ubu ntibihumuriza Abanyarwanda. Ishyaka ryahuza Abanyarwanda bose guteye nubwo ryaba ari ubutegetsi kandi bose bataryibonamo, ndetse hari n'andi mashyaka atavuga rumwe naryo. Amashyaka ya politiki yahuza Abanyarwanda bose guteye mu gihe nayo ubwayo adashobora guhura ngo agirane ibiganiro biciye mu kuri. Kera kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri nta Abanyarwanda b'impunzi batinyukaga ku mugaragaro gusura bene wabo babaga bari mu Rwanda. Ababikoraga bajyaga mu gihugu rwihishwa. Kimwe n'uko abaturage bo mu gihugu batatinyukaga kujya gusura impunzi bene wabo mu bihugu bahungiyemo. Wari kubikora yashobora gucibwa umutwe aramutse amenyekanye. Ibyo mbabwiye ubwanjye ndabizi neza ntawabimpakanya. Nabitangira ubuhamya. Vuba aha hari uwambwiye ati iyo najya gusura umubyeyi wanjye nagendaga nk'abacengezi. Nyuma y'intambara ya 1994 ibintu byahindutse kuko bamwe mu Banyarwanda bari hanze y'igihugu bashobora kujya mu Rwanda kandi ntibagire ikibazo cy'umutekano, ariko si bose. Nanone kandi hari Abanyarwanda bashobora kujya gusura impunzi bavuye mu Rwanda bakagaruka mu gihugu kandi ntibabiziri. Birazwi ko hari impunzi zaboneye ubwenegihugu aho zituye zijya gusura bene wabo mu Rwanda zikagaruka mu gihugu zahungiyemo ntawe uzihutaje. kuba abo banyarwanda batagumayo ni ku mpamvu zabo bwite, ariko hari icyo umuntu yabivugaho. Kubera ko iyo bagiye mu Rwanda bagendera ku papuro rw'inzira passport, bahawe n'igihugu cy'amahanga batuyemo, kuko nyuma yo kwemererwa ko ari impunzi baba barabonye ubundi bwenegihugu, nuko bakajya mu Rwanda bitwa ko ari abanyamahanga. Abanyamerika, Abafaransa, Ababiligi, Abaholandi, Abanyakanada n'abandi benshi. Bake muri bo ntabwo ari bose, ariko ngo iyo bageze ku kibuga cy'indege i Kanombe, abakozi bahasanze iyo bababajije mu Kinyarwanda abandi basubiza mu Cyongereza, abavuga Igifaransa bagashaka abasimbuzi. Nuko abakozi bakajya ku butaka bagaseka bagatemba, kuko ibisubizo babona biba biberanye n'ibibazo bababajije. Byumvikana ko babumva Ikinyarwanda kandi ari Abanyarwanda. Ibyo byerekana ko nubwo abo baba basubiye mu Rwanda ariko baba bagifite ubwoba, bakanga kugumayo, kuko bwa bwenegihugu bushya bw'ubunyamahanga butavanaho icyatumye baba impunzi cyangwa baka ubuhungiro. Ngo ntawamenyejo uko bizagenda, ariko baba bakira ku kibuga cy'indege cyangwa mu gihugu imbere baba bazi ko ari Abanyarwanda. Ngo nta munyarwanda uyoboye undi. Birumvikana rero ko niba hari bamwe mu banyarwanda bajya iwacu Rwanda bagatinya kuvuga Ikinyarwanda kandi bakizi ururimi ruduhuza, nuko igihe cyo guhurirayo twese kitaraye. Icyo gihe nicyo dutegereje. Nyamara ibyaduhurizayo si byo tubuze, ahubwo ni uko atari byo dushyira imbere. Ibyo maze kuvuga binyibutsa kandi ubundi buryo bwo kuba impunzi ariko mu gihugu cyabo. Mu bihe byo kuva mu myaka ya za 60 na mbere yaho ndetse kugeza muri 94, Abatutsi bamwe bafashe amarangamuntu y'Abahutu bahunga akarengane kakorwaga na politiki y'irondakoko n'isumbanyamoko, kugira ngo berekane ko bashyigikiye ubutegetsi bw'abibu maze babone uburenganzira bumwe n'ubw'Abahutu. Bahunga ubwoko bemeraga ko ari ubwabo, biyitirira ubundi batemeraga ko ari ubwabo, barihutura. Mu bundi buryo rero, kimwe nk'uko byagendekeye bamwe mu Bahutu ku ngoma z'Abatutsi, abo Banyarwanda nabo bari nk'impunzi mu gihugu cyabo, kuko batari bafite uburenganzira bumwe n'ubw'abandi. Ariko abaturage babo ndetse n'abategetsi babahinduriye ubwoko ntibari bayobewe ko bari Abatutsi. Muri 94 ibyo hari abo byakijije, ariko si bose. Ntawari mpakanya kuko mbifitiye gihamya. Ubwoko bw'Abatutsi baje kongera kubwemera ku mugaragaro nyuma y'intambara ya 94. Icyababaje ariko ni uko bamwe muri bo baje guhemukira bamwe mu Bahutu babafashije kurokoka, barabafungisha kandi bazi neza ko babarenganya, abandi ndetse barabicisha, kandi aribyo bangaga ko Abahutu babakorera mu gihe bari baragizwe impunzi mu gihugu cyabo. Nuko bamera nka ba Bahutu banze gukandamizwa n'Abatutsi igihe cy'ubwami, nyuma aho buviriyeho nabo bagahohotera abo Batutsi. Ubwo se icyo bamwe barushije abandi ni ikihe? Nuko bashyira ubwoko bwabo imbere baraburata karahava, baririmba intsinzi mu majwi meza barahanika. Aba banyura amatwi inyuma ya kamaramaka ubwo bagiraga bati
turatsinze gaye turatsinze.
Izo ndirimbo bazivanga zikavamo imwe gusa, ariko agashyiramo n'amajwi y'abatwa yaba nziza pe. Ariko se abo batwa bo bazatsinda ryari? Abo banyarwanda bose wabahuriza mu Rwanda maze bakaririmbira hamwe ko batsindiye demokarasi, aho gutsindana isi yose yahurura icyo gitaramo, bazahurura ryari? Bazahuzwa nande? nuko abanyarwanda basubiranye ubututsi bifatanye n'abandi barokotse babyina insinzi kurusha batsinze intambara waba utabizi ukagira ngo bafatanyije urugamba cyangwa batanze umusanzu bityo bakaba barigitse uko byahe byo kajya haba n'igice cy'ifaranga ngo nuko bahuje ubwo nkaho ariko butsinze ibyo gusa kandi muri iyo ntambara na mbere yabo barifatanyije na bamwe mu bahutu banze itotezwa ry'abatutsi ariko ubu hari abari hanze y'igihugu hamwe na bamwe muri abo bahutu babwiraga ko batsinze ndetse banabatanze mu buhungiro intambara ikirangira hari abo nabajije impamvu babyinaga insinzi kandi bamaze kubura ababo nuko baranyamagara nyirwa niba ariho nari nzi mbere y'intambara birumvikana ko bagombaga kwishimira ko barokotse
ndetse no gushimira abatumye barokoka
nibyo rwose ariko ibyo ntibyakwitwa gutsinda kuko ibyo byishimo byari bivanze n'akababaro n'agahinda nyamara nyuma hari abaje kumbwira ko ibyo nababwiraga byari ukuri za ndirimbo navuze ntizongeye kumvikana isi burya ngo ntizunguruka kandi byari ni amabanga koko gatebe gatoki abanyarwanda bafite ubwenge kimeza ku buryo bamenye ko isi izunguruka mbere y'uko bagera mu mashuri y'ababiligi ariko bamwe na bamwe barabyibagirwa niba twakoreshaga ubwo bwenge kimeza tutarinze kwigana abandi u rwanda rwahinduka paradiso ya jenoside muri 1994 nahuriye i Kigali n'umugabo twiganye wandikaga mu kinyamakuru inzandiko zikoma abatutsi nuko ndamubaza nti ese ko ziriya nyandiko zawe zituka abatutsi wagerageje ukazihagarika ati mba nkamurira abahutu kugira ngo birwaneho intambara yari hafi kurangira twongera guhura yambaye isimuko imyenda ya gisirikare bitewe n'uko nari nzi ko atigeze mu gisirikare mpita nibyiriza mbona ko yabagera hamwe ngira ubwoba nibutse ibyo namubwiye ngira ngo ari buntu n'imbunda yari afite maze mbuze icyo mubwira mu buryo bwo kwijijisha mubaza aho imirwano igeze ati turi hafi kuzikubita inshuro ubwo yavugaga inkotanyi kandi ubu twari mu majyepfo y'igihugu tuvuye i Kigali duhunga iyo ntambara dusiganwa izo nkotanyi ziri hafi kutugeraho iyo wa muryango urengera impunzi HCR utanga imidari bamberetse urwibutso negukanye uwo munsi kuko abo twari kumwe bose narabandikiye ku buryo narinze ntandukana n'uwo mugabo batarafikira ndakeka ko nanjye nesheje umuhigo nuko uwo mugabo musezeraho nikomereza kwiruka amasigamana musigaho nyuma y'amasaha atatu gusa inkotanyi zifataho namusize aba namusize agitegereje kurwana nazo naje kumenya ko ari buzamutsinze nawe yaza kuba akiriho yari kwemera ko byo nigeze kumubwira byari ukuri cyangwa twigana uwo musore yaritondaga sinari nzi ko nawe yahinduka atyo guhindura cyangwa guhunga ubwoko ntibyabaye ku batutsi gusa ku ngoma z'ubutegetsi bw'abatutsi hari abahutu nabo bahinduye ubwoko biyita abatutsi kugira ngo bagire uburenganzira ubwabo ubwo buhamya bahaye ni ukugira ngo nerekane ko dukwiye kureka gushyira amoko ya politiki imbere y'ibiranga ikirimo muntu duhuriyeho no kuyaha agaciro adafite ibyo bikorwa byo kurata gushyira imbere amoko ya politiki no kuyagira ibikangisho ndabirwanya ariko ibindi birebana no guhindura ubwoko n'ubwenge gihugu ndabyemera ndabishima kandi ndabishyigikiye iyo bikozwe mu buryo bwo kurengera amagara yawe cyangwa ubuzima bw'undi. Mu gihe cya Jenoside muri 1994 hari umugabo nagiriye inama duhisha irangamuntu y'iri Bututsi, mubwira ko agomba kumva ko guhera uwo munsi ahindutse Umuhutu. Nihagira umubaza ibyangombwa tumubwira ko ari Umuhutu, tukamubwira ko irangamuntu ye bayimwibye ku itariki ya 6 Mata ubwo yari mu rugendo aje i Kigali. Abanza kwanga ariko ageze aho arabyemera, kubera ko we yashakaga ko dusiba Tutsi mu ndangamuntu ye maze tukandika Mubutu. Ngimubwira ko tubigenje dutyo interahamwe zabona neza ko ari we wabikoze kugira ngo ahishe ko ari Umututsi w'icyitso cy'Inkotanyi. Nuko ndamubwira nti guhera ubu rero bitewe n'iwe turimo nkwise Gahutu uzitwa iryo zina kugeza igihe intambara n'itotezwa rya Gatutsi birangiriye, nibirangira uzitwa irindi zina ushaka uzashaka rijyanye n'igihe tuzaba tugezemo, maze uzibereho uzaba umaze kumenya byinshi. Kandi ubwo wemera ko ukomoka kuri Kanyarwanda utagira ubwoko, nawe ushobora kwiyita iryo zina kuko ni utayandi. Ntubyemeye? Ati ndabyemeye. Mbandamo batije da Ngirimana nawe arankundira ashiri kubwoba kundusha. Ibyo twapanze niko byagenze koko. Munyarwanda kiratwa hawe munyarwanda wabwiye nanone ko mbere ya 1994 yari afite abavandimwe bamwe biyumvamo ko ari Abahutu abandi bakiyumvamo ko ari Abatutsi kandi bose basangiye se na nyina. Ahambwira ati nanjye rimwe numva ndi Umuhutu ubundi numva ndi Umututsi. Ngibyo ibyo twize amoko y'Abanyarwanda nkuko nabivuze mu bindi biganiro kandi mukaba mubyumviye ayo mukaba mu mitwe no mu ngengabitekerezo za politiki, bityo akaba ukundi kwemera. Ntabwo aba ku isura y'umubiri cyangwa mu muco karande wacu kandi ntanavuka baratubeshye.
C'est de la manipulation.
Ibitekerezo nk'ibyo bishaje ntibishobora gukora impinduka. Abashaka kongera gukoresha amoko ya politiki kugira ngo bagere ku butegetsi bamenye ko bibeshya ntibazabigeraho. Barata igihe cyabo kuko amabanga y'izo politiki twarayavumbuye ayo moko twamenye ibyayo. Izo nkuru zose maze kubabwira ni impamo, ni ukuri, ntabwo ari urwenya, ni ubuhamya. Byumvikane neza, ntabwo ibyo maze kuvuga ari ukugendanya ibibi by'ingoma z'ubutegetsi, ahubwo ni ukwerekana uburyo umuntu ashobora kubirwanya yirengera cyangwa arengera undi. Tugarutse rero ku byerekeranye no guhunguka, hari ndetse n'abataha bakaguma mu gihugu. Iyo ni indi ntambwe nziza. Ibyo buri wese akwiye kubishima iyo izo ngendo navuze ntacyo zibangamiraho abandi Banyarwanda, ni ukuvuga iyo nta kindi kizihisha inyuma mu buryo bwa politiki. Abanyepolitiki bamwe bo mu mashyaka bo ariko hari igihe babinenga bakavuga ko abakora izo ngendo bajya gufatanya n'abo batavuga rumwe kandi atari kubigenda buri gihe. Ibi nibyo mvuga ni impunzi zatahi nizibona ko icyo zahunze kitakiriho. Bizaba amahirwe nanone umunsi umwe uzajya tukumva ku maradiyo, amateleviziyo, interineti n'ibindi binyamakuru hari abayobozi bakuru batanze ihumure. Impunzi zituye isi yose zahita zitaha ikivunge zisiganwa nk'igihe zasohokaga mu gihugu muri 1994 zishaka ari amahoro. Abo bahunguka n'abajya gusura bene wabo babisikana ariko n'abandi basohoka mu gihugu bahunze. Ni uko bahurira mu nzira bakabazanya aho bagiye, buri wese agasubiza ati ngiye aho uvuye. Uvuye mu Rwanda? Ati ngiye muri misiyo. Wa munyamahanga w'umunyarwanda yagaruka mu gihugu yaturutsemo akasanga umunyarwanda waje muri misiyo akamubaza ati ese kutarataha misiyo ntirarangira? ndatirarangiye ariko ndagumye ino nkabo ngo kuzihe impamvu ze ndati ntizaba akongera ati ndetse nanjye ndashaka ubundi bwenegihugu ati kuki wowe utagumye mu Rwanda undi yamubaza iki kindi uretse kumuha ikaze naho umunyamahanga witegereje abanyarwanda bose akababaza ati ese ko mumibanwa mu bamwe bagahunguka abandi bagahunga musahura u Rwanda ryari musahuzwa nande abanyarwanda bakabura igisubizo kandi ko kurebye mu by'ukuri icyo kibazo kirakomeye cyane ibyo bigaragaza rero ko politiki impuza abanyarwanda ari twese dukeneye duhagurukira imwe tukayishyigikira twaburira u Rwanda maze uwo munsi tukaraba ingera y'amaboko bukadukeraho duhagaze bwumva iyo politiki izayoborwa nande izayoborwa n'abandi iyo politiki izayoborwa n'abandi muyihe demokarasi dukeneye demokarasi ya Rwanda tumaze imyaka irenga 55 yose turi mu ishuri rya demokarasi twigana abarimu bacu b'abanyamahanga nabo bigishijwe iyo demokarasi nyamara nta diplome turabona kugeza ubu ibyo gihe mbona nta gitangaza kuko umunyeshuri wese ukopiye mu kizamini agafatwa aratsindwa birumvikana nyamara suko turabaswa kuko mu bundi bumenyi turaminuza ndetse tukarusha abo banyamahanga ahubwo nuko hari impamvu twiga demokarasi y'abandi tukayigana aho gushaka iyacu uko ingoma zihinduye imirishyo abarimu nabo bagahinduka tugahindura amasomo tugahindura indimi noneho tugahuzagurika nawe mpfira dukomeje gushaka demokarasi gutyo isi yazarinda irangira tutarayigeraho mu buryo bw'ikinyarwanda rero iyo demokarasi dukwiye kuyubakira hamwe neza mu muryango waduhuza twese waba uyobowe n'intumwa z'amashyirahamwe n'amadini ukunganira amashyaka ya politiki umuryango w'akanyarwanda urengera inyungu za rubanda wigenga kandi utabogamiye ku mashyaka ku madini ku moko n'ibindi ahubwo urengera amahame ya demokarasi igihe cyose uwo muryango buri wese yakwibonamo niwe wayobora politiki mpuza abanyarwanda diplome ya demokarasi nyarwanda nibwo twayibonamo nitureke guhigana ingufu ngo turatsindana
bamwe ngo muri politiki tubarusha ubwinshi ndetse n'ingufu maze mu matora tukabatsinda abandi nabo bati muri politiki tubarusha ubwenge ndetse n'ingabo maze ku rugamba natwe tukabatsinda
ahubwo dushyire hamwe izo ngufu n'ibitekerezo byacu duharanire gutsindira iyo demokarasi kuko niyo twese dushaka nitureke kandi rwiganwa twifuza ko u Rwanda ruhinduka nka bimwe mu bihugu by'Uburaya Aziya Amerika n'Afurika kandi bidashoboka ibyo bihugu nabyo ntibihuje demokarasi ahubwo duharanire ko u Rwanda nziza igihugu cyacu cyagira demokarasi nyarwanda yatuma turubanamo twese iyo niyo nzira y'ubwigenge nyakuri demokarasi irahenda ariko ni nziza kandi kuko ngo akeza karigura ndarangiza ngira nti ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuntu udasanzwe kandi impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya murakoze ndabashimiye nawe utaha
muciteka mu Rwanda
wawe ndaruta
muciteka mu Rwanda
warokotse
iteka mu Rwanda kumunayimunci iteka mu Rwanda
hose bareshya
iteka mu Rwanda